Onu na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onu na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, Oya make you come, make you show your power. Onye si na ya bụ chi, Oya make you come, make you show your power. Maka na ife n'ụwa si na chi ya dị mma. 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 Kenebechi, Kenebechi, Kenebechi na mmadụ abụ chi. Kenebechi na mmadụ abụ Chukwu. I know your man, waiting say he be God. And when he talk, he want to make we pause. Na him be caught, na him self be judge. Kenebechi na mmadụ abụ Chukwu. If you know a man, waiting say he be God. Make the call, invite them all. Obolo wo, nyakwolu biaba. Obolo no, nyakwolu kute. Obolo ike, nyakelu keta. O wagamalele ike bikechi. Onu na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onu na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi. Ya make any for Chibulu Chukwu. Onye si na ya bụ chi. Oya make you come, make you show your power. Maka na ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Eziokwu. Onye si na ya bụ chi. Ya make any for Chibulu Chukwu. Onye si na ya bụ chi. Oya make you come, make you show your power.